banda bathanda ukususo. Kukhona abantu bathanda ukususo. Kukhona abantu bathanda ukususo. Uhleli naye uze kuthi bu. Udla naye uze kuthi bu. Uhamba naye uze kuthi bu. Ulele naye uze kuthi bu. Zoyithola impama. Awuphinde ususe. 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 Awuphinde ususe. Awuphinde ususe. Awuphinde ususe. Zoyithola impama.
Ngasho nje ukuthi singumfulo ongasho umotha. Ngizomfundisa nonke ingoma esakhosi ngikhuphe njalo ngiwena uthikele nakhona ngifike nginifundisa ke nonke senacula ngothando. Mangasilona uthando umendo. Hey nina futhi senaculela TikTok. Hawu Nkosi yami. Ngizophela lapho ngithola ukuthi muthi ngiphesemela kanti kunjalo ngisengiqondisa nje izwe lona ke. Ezweni, 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 ezweni,